ድሬ ዲሞክራሲ አዱኛን ቶኒ ለበርኩም ለማፍ ቁዳኒ አፉሪ ሀምቱ ቶልቱ ለታቱ ወመዱን ከስባት ያስገት ወንጅሬን ነመረክሳ ከሳ ጉዶን ወራና ሶማሊያ ፊ ሱዳን ክባሞ ማንከስባኒ ያስጋን ገብ ጃስሎፊ በኖ ሙሽለሪቲ ገባስካና ወልትቀበይ ገራ ቱጁበይ ሰንዴቢስ
ሶማሊያን ወጎቲ ዴራፍ ወልወራንሳ ፎከራን ራፋማ ከቱርቴ ተኡስ ወጋ ከነከስ ረኮ ጉዳን ቢየቲ ቁነም ሞቱማዱ መከሳ ከይ ወልድብደን ሲያሳ ኡማሚ ኩንሞ ጅጅራማ ቢየቲ ከሰተርገመ ደንቃ ጅራጅ ደጋባስ ጌብ ጆስሎ ኤርጌ ደንቃን ሲያሳ ሶማሊያ ከሳ ባቲ ከነከስ ሰገሌ ከነመን ጥሙር አርገቴ አከ ሰገሌ ከነመት ሰገሌ ሞርሚ ዲበቶ ኮፍሻንታሚ ሰዲፍ ከደግርሳ ሰደት ተማን ሙምች ሚኒስቴራ አብዱዌሊ ሼክ አህመድ አንጎራ ካፈመን ኩንስካንታይ ፕሬዝዳንት አሰን ሼክ መሐሙድ ጅጅራ ካብኔ ጎቹ ሳኒራን ከንከይ ወልድብዴ ኡማሜን ትሬ ወጋቶ ኮከሰት ሙምች ሚኒስቴራ እና ፍለተም ሚስተር አህመድ ነመለመታቲ ጥንጠላ ሶማሊያ ከንታ ረንዴቢያ ጥንጠላ ሲያሳ ሶማሊያ ከንታን አብዱዋህብ ሼክ አብዱሰመድ ከጀደንት ፈልሚን ሲያሳ ሆገኖ ተጎሶተ አዳዳራ ታን ግዱት ከይ ከንኡምፋቲ
I can't say it's not the issue based, it's a personality based. Either Mayway or the highway.
Namumsun jibbuuf jedhammale dubbintunin waan dubbii qabaalleemit, waan dubbii tahalleemit, waan anjeel fudhadha ta'uu baannaan karaa guddaatti bu'aa qajeela waliin jedhan. Tan wanni deemuu jira.
Adeemsi jiru qaama tokkoof loogoo siyaasa gosootaaf seeratumtoonni sagaleetti amantaa dhabiinsaa akka kennamuuf maallaqa kennuuf waadaa seenuu isaaniirraan kan ka'e danqamaa ture. Jeekumsi siyaasaa sun immoo hawaasa addunyaa yaaddesse. Baatii sadaasaa keessa konferensiin dhimma Somaaliyaa irratti murtaa'e utuu hin ga'in dura jilli tokkummaa mootummoota Nikolaas Kee akka jedhanitti sabatiinsi siyaasaa dhabamuun hegeree Somaaliyaa balaarra buusuu mala.
The key state building laws, commissions and processes need to be established.
Seerii biyyaan jaaran gugurdaan ka akka koomishiiniitii fi karaan ittiin jaaran yayyabamuu male. Tunini tolchu tan tolchu yookaan ammoo tortorsuu taate yootolchuu baatan tortorsuu taate saatii alatti balleessan tokkollee hin qabnu.
Kan muummichi ministeerichaa aangoo akka gadhiisan dhiibbaa gochaa turan pirezidaant Mahamud irra deebi'uudhaan mootummaan murtii ofiisaa murteessuuf mirga qabaa jechuun falman.
Somali expectations are clearly that Somalia must be allowed to lead its own transformation.
Namni Soomaalee jijjiiramuu fi ufumaan itti gaafatamaa ta'eetiin jijjiiram kanallee ufumaan ittiin hojjechuu fedha. Akki jijjiirami kunin ammoo deemuun karuma biyyitii keessi jirtu kanaan ta'uuf ta'a.
Gama biraatiin immoo Soomaaliyaan kan waggoota dheeraadhaaf loote seentummaa mootummaa biyyattiif gareelee sadarkaa addunyaa biyyattii keessaa hojjetan irratti oofaa ture gara hidhata Al-Qaayidaa qabu Al-Shabaab waliin wal waraanaa jira. Gamtaa waraana humnootii naga eegumsa Afrikaaf humnootii mootummaa Soomaaliyaatiin geggeeffameen loltoonni islaamummaa sana naannoo isaan duraan to'atanii turan keessaa ari'uudhaan maaddee isaanii ijoo kan magaalaa Baaraawee keessa waggaa kana qabatanii jiran. Baatii fulbaanaa keessa immoo haleellaan xayyaara nammalee Yuunaayitid Isteetsi Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti hoogganaa gameessa Al-Shabaab Ahmed Abdii godaanee galaafate. Yoo mootummaan adda addummaa ofiisaaf furmaatan barbaadu ta'e bilkaa'inni gama naga eegumsaan argame balaarra bu'uuf jira.
Unless they come together, unless they come back to their own senses, unless they have seen and they realize
walti dhufu baannaan ufargani qalbii ufi hubachuu baannaan tanaan dubbachuu baannaan biyyi bulchuu fi humnaa fi waadaa ufiin qaban kaan qabaachuu baannaan yookaan ammoo maalta malee hubachuu baannaan rakkoon tun ammallee inuu deddeebiti.
Mootummaan istarsii moosaa kan mul'ata bara 2016 jedhuun waggoota lamaan dhufan keessa heerri biyyattii akka xiinxalamu caasaaleen federaalaa diriirsuun akka xumuramuuf filannoo geggeessuuf cicha kan qabu ta'uu beeksise. Karoorri laaffataan kun jedhu xiinxaltoonni akka haala siyaasa amma jirutti galma ga'uu hin danda'u. Gara mata duree isattaa nutti ennaa ceenummoo waggaa darbe biyyattii haarawaan Sudaan kibbaa erga bilisummaa ishee labsattee nageenyi buufatee waggoota sadii booda deebitee waraanatti seente. Waliigaltee lola dhaabinsaa tolfame battaluma waan diigamuuf jecha lolli sinnu dhimata abdiin jedhu dukkanaadhaa jedha gabaasii Biinoo Muchlar Juubaarraa erge. Akujaa deeggaraan lammiiwwan Sudaan kibbaa hedduu kanneen guddina biyya isaaniif gumaachuuf biyyatti deebi'an keessaati. Ms. Garang agarsiisa huccuu jabanaa kan dizaayinaroota biyyattiif artistoota beeksisu irratti hojjechuun beekamu. Waggaa sadaffaa irratti agarsiisi kun muddama gosoota gidduutti ka'e Sudaan kibbaa walitti bu'iinsa keessa buuseen danqame.
Our differences don't need to create conflict. And we can kind of celebrate each other's cultures and
Addadumman Kenya walitti bu'insa uumon irran turre aada wali Kenya kabajuudan daran barachun dandeenya turre jedan walitti bu'insa agarsiisa wagga kanarratti dibba gudda qabaachuu dhabus qophee misgarang hanga tokko miidhe jira baatija adura Sudan kibbaadhi sani bawuf yaadan turre garu wali galteeleen araara heddun erga diigamu qabani as misgarang akka jedanitti tari yoo haalli jiru daranu hammaat isaaniif abbaan warraa isaanii karoora kabiroo akka filannootti lafa kaataniiru.
What do we do if things go wrong? Because otherwise we'll be naive if we don't. So we talk about
yoo haalli jiru gaariin ta'in maal goona kana hin goonu taanaan ofii keenyaafis hin qophoofnu yoo ta'e haalli jiru wal xaxaadha waa'ee dhuma kanaa dubbanna haalli jiru martinu nu yaaddessa. Deebinee naannoo keenya godaanna sababaansaas kanuma keessa darbaa jiraannee jedhan. Naayaal Bool gulaalaa gaazexaa The Citizens jedhamuuf televiziyoona dhuunfaa beekamaa tokkooti. Naayaal akka jedhanitti walitti bu'iinsi sun sababaa ministiriin odeeffannoo Sudaan kibbaa oduuwwan gama riphxee loltootaa akka hin gabaafamne dhorkeef jecha gabaasaa madaalawaa dhiyeessuun hin danda'amu. Hojii isaaf jecha yeroo hedduu hidhamee kan ture Bool. Dhaabbata sabaa himaasaa cinatti mana nyaataa tokko ijaaree jira kaayyoon isaa maallaqa argachuu qofaa miti jedha.
Well, this is just the idea is that we have to plan a project for survival in case.
Wanni jira yaadi sagantaa kanaan jiraachifannu qabaachuu malla yoo fakkeenna dubbii jenne mootummaan televizyiinii fi gaazexaallee hojii irra dhaabe mataa warra hojii tanaaf leen jifannee tanaa jennee dhabuun malla karaa mindaa isaaniitiin argachiifnuuf illee barbaaduufi malla.
Lammiiwwan Sudaan kibbaa sodaa keessa jiru. Uummatichi irra jireessi walitti bu'iinsa waggaa tokkoof ture ni dhaabbata abdii jedhuun qabu. Hoogganoota siyaasaa kanneen biyyattiin waraanaan bututte bilisummaa ishee kan egeree wayyaawaa biyyattiif fida jedhanii abdatan gonfatte waggaa sadii booda gara wal waraansaatti isaan deebisanitti hedduu aaran. Kanneen abdii xiqqoo qaban keessaa tokko ministeera dhimma boba'aa duraanii Lol Dengi. Garee dhuunfaa kan dhimmootii maammata hawaasummaa qoratuuf daayirektarannaa ta'an dhiyeenyas gareelee siyaasaa sadii paartii biyya bulchu SPLM Taanzaaniyaa keessatti walitti fide. Mr. Deng marii araaraa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jirutti dabaluudhaan kun fooyya'ina gaariidha jedhan haa ta'u malee of qusannaadhaan dubbatan.
So that's what makes me hopeful but also I'm nervous at the same time because the dry season is coming.
Tana wanni abdiin na guuta lafti poonita. Boona ta'uuf deemuu jirti tun ammoo waan guddoo nu cinqaati ganni yoo namii walaadha kaani yookaan ammoo marsaan ganna lammeessoo gannitti namii wallole kaan dhufuutti jirti paartileen lamaanuu yoo mariin finfinneetii fi ariushaa ta'uu baatte ammallee waraanaaf wal eegatan.
Waliigalteen nageenyaa yeroo afur tolfameef uggurri Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaan ka'ame lola sana dhaabsisuu hin dandeenye. Walitti bu'iinsi sun uummata 10,000 lakkaa'amu galaafate kanneen miliyoona 1 qabxii 5 ol ta'an immoo qe'ee ofiirraa godaansise. Sabaa himaaleen qiyyaafati kennanis gada deemaa adeeme. Jaarmuliin gargaarsaa walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa keessaa wal waraansa dagatame kabiroo ta'uuf deemaa jechuun akeekkachiisan.